Window keep us strong in a mimi no care pochi. The boomba la kutisha na spend kana boom la maisha. Ne yumba yuko tumbi yuko chicha. Mishungi huku shisha. Nimekiwashe nimewaka sota nesko kwe usau ni kuzimika. Tunamisha popo kita. Nipo kaunti nye bar. Nije stealing smoking Cuban cigar. Nije partying like the heavens. Watoto hulu line. We mcheruku ama classic na mwa kiulaini. Kata mbuyu mina mshushe mikono. Nipo nduki ziyumbi na kata mtungi ukwina puka midomo. What's some liquor with them ice cubes. I got a cute little bitch. Ten them bitch. Utasema kipwa high school. Hapa high tewa kuna kigoda. Swazi deni ungeza kreti nishe sabu visoka. Chinja mbuzi choma kuku wali upani. Vichwa pika supu tupe nusu chuku chuku nyue ikambi. Lile nyuka toka chini paka yu ile kipende je. No kisikia oye nteme zle. Chia
chia luka majoka luka tamso jona zopenda. Uwanja wako umuja wako. Cheza pire jinsu na vya weza.